crazy.
Welcome to some robbery music. Boy, one, two, crew.
Me global music.
Join up, okay?
Kijana patikani, wanamzaka westi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. Where? Kijana patikani, wanamzaka westi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. Marenanguando nimetokea mashagla, kunikosa na bagla, juu kijana bado bagla. Unaponea mob na tutakuprove we ni fala. Kijana umekaukia kwa soko, kao bambla. Yo album haiwezi ungerelease ya picha. Chati chati, leo umekutana na adi teacher. Lyrically, wanashuku saimi ni creature. Bro wapi ushoyona albino adi bleacher. Bombo clat, wezi nipata ta bombo lulu. Wameshindwa kutraku kijana wakatululu. Anaishi na uru na bado anawakata ushuru. Uliponea kima uru, jama yangu we shukuru. Aimati size gani, mini size mugani. Mindyo na bani mpaka mbele ya mabani. Nyuma ya isili na bado buda tupangani. Wana follow my pattern na bado buda tupatani.
Join okay.
Kijana patikani, wanamzaka westi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
For real man, you already know man.
Kijana patikani,
wanamzaka
westi, kumeana. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
Pull up in a counter, looking like a founder. Talk that bullshit, unalishwa kauda. My Nigerian bitch is a freak. She give me that head, then she ask me hausa. Staki kame kauka, choma loud, ongeza mnanda iwe louder. Choma ndom kijana yangu, wacha powder. Choma form bogi yangu, just a how guns. Lights off after mem switch. Nikona Glock sata gavai juu you exist. Umeni diss, ume risk. Nilimrusha gam super uyo kijana. Alibaki ya remiss. Nmoafunza, nmoafunza iwe funzo. Nilishika mazion kapatia madhe tuzo. Kizitoa nne home na sunda ludo. Jukwa bafu nimejaza maburungo.
Kijana patikani, wanamzaka westi, kumeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani. We, kijana patikani, wanamzaka westi, kumbeana patikani. Hakuna kihedi kichwani, lakini ukiuliza kuna kihedi kichwani.
Lights off after mem switch, nikona Glock sata gavai juu you exist. Lights off after mem switch, nikona Glock sata gavai juu you exist.